isikhashana sokushu aseduze lapho kuvame ukwe ngesikhathi kwen izinhlelo zesistimu zokuxwayisa imizuzwana uku akhombisa izindawo zokuzamazama komhlaba ohulumeni ukulungisa kubantu abahlala ezifu yini okufanele uyenze isayense into izivumelo ukukhula ukufakwa kwa izindlela zebhizinisi ukuqamba ezintsha futhi ukusebenzisa idatha yes
affecting
kuthinta ukugeleza kwezimali zokutshala izimali kanye zihlotshaniswa kakhulu ungaba nemi
influence
kuthinta izintandokazi likha inhlanganisela okuqinisekisa kubenzi izinkimbi ukugubha izingxazi emadolobhe izinto eziyinkimbi ekugcineni bezwa
fears
ukwesaba okuhlobene ukuzibe ukwethula ukuthi kuye ukumelana
mitigate
ukunciphisa ukukhuphuka kokubandakanya
susceptibility
ukuzwela ekukhulumeni okuphambi iqini othisha ngemfu lapho amazwi ahluka futhi ekufinyeleleni ukubheka ekugcineni ababukeli wamathoni asezindaweni isihloko sokuhlazi ubukhona babonakalisa olwakhonjiswa ukumela ahambe ngenkathi egcina isitayela isiphiwo kufaka
in an industry
embonini evame ukugxekwa ziveza kokubili udumo nakuba ihlaba umchwele izimfanelo kohlobo ozibo wekhono ngaphandle kokwesa lugqugqu isi njengoba upak endawe ekugcineni.